Sho, okay, uyangithatha. Nyosanqa. Nyosa foot. Ongaqala ngithatha uthi ngithi uriyazanqa like i flow kancane.
Ngizokubhala ngomsizi mase ngiyagrapha ngakini, ngizokulanda ngakini, ngizokukhava emini, ngizokubhaza emini, ngizosatshwa ngakini, ngizoyifaka nediski.
Hayi sho, ninyuke yagcina-ke manje, awungene kuyona.
Yimi usuyangirekhoda.
Diye Penny, Penny, dude. Yazwena ungidrive crazy, that is true. Mangibe stressy, assy, cool. Wena ungenza ngibe happy, girl is true. Mouse with the panty, Ellie blue. Blouse with panty, Essie, and with school. Zangu joga chappies, panties, fruit. Isaac faggy pennies.
Ngathi ngiphuza amaglasi awu-8 amanzi cause manje ngiyabhodla wintombazana nezotha ngibona indlela yokugqoka ngathi uphethe ufish omkhulu bonke olova bayakudoba ungagezile ungaphafila ngisibona isidingo sokugcoba uyisibutubutu usitufuza sidlakela samathanga ngathi usebenze crash cause unyathela ngabantwana plus ikhekhe lakho liphethe kahle awufani nabathengisi and futhi likhukhumele ngathi ihlalo zamabhayisekile ngibhalile iletter wayiziba I decide to make a song ngisangayenza i-albhama ngikho perfect maybe ngwrong mina ngichazwa ngokweqiniso gela akusiyona fraud kuthi ezinye izinto angikwazi ukuyiveza cause ngibro girl you such an angel ibuzwa kuwena i-freshness ngathi wilo nodolo ophuma masithenga ama-shepherds I'm sure awukho perfect and futhi awukho careless ubuhle mnjena ngabugcina e-high school siya kwi-farewell
diye Penny, Penny, dude yazwena ungidrive crazy that is true mangibe stressy assy cool wena ungenza ngibe happy girl is true mouse ugqoke ipanty Ellie blue, blouse with panty Essie, and with school. Zangu joga chappies, panties, fruit. Isaac faggy pennies.
Ushadisa umfana kagogo hayi wisikhokho ma angithi uphethe ufisha omkhulu kuyasho ukuthi wi-crocodile ngiciko ukuthi usubhukhwa kumaclub angazi ngamalini ngifuna ukukusakaza sihlangane olwandle egagasini uyawathanda amadoda ubonakala ngesiphongo nomfana uthathe esibayeni asibonayo sigcwele iy'nkomo azikuthathi i-serious iy'nkwekwe ma u-ekthi sokwempondo uzobothoka ma uchatha ibhizinisi lakhiwa ngomjolo you so sweet pin pop unomzimba onemali amathanga anothubhobho ngiyadlala ne-chicken box awuqome phela ntanga sibone ukuthi singagcinapha ngeke ngenze njengoproducer ngigqoke isudu engipintshayo yeke ukuthanda abafana ngiyakhuza musa ukuba nenkani cause abanye abakuthandi bakuyuza ngoba udinga imali ayikho into engakuvimba empilweni yakho ukuthi ungafocus abafana bokudlala njengebhola ugcina ungafrustani
diye Penny, Penny, dude yazwena ungidrive crazy that is true mangibe stressy assy cool wena ungenza ngibe happy girl is true mouse ugqoke ipanty Ellie blue blouse with panty Essie and with school zangu joga chappies panties fruit Isaac faggy pennies diye Penny Penny dude yazwena ungidrive crazy that is true mangibe stressy assy cool wena ungenza ngibe happy girl is true mouse ugqoke ipanty blue blouse with panty Essie school zangu joga chappies fruit Isaac faggy pennies.